Mini hybrid.
Yeah.
I know a guy anaweza kakuplug CMP to masifa anaweza safisha form zake joni gwan zote zinashikisha ukimwita na kam haja weni yangusha zake joni loko la nagaza chocha he wants came na kimbuge kiraju ya punda anasot kila choche ya jali mageda wildlife my god na kushundua wa man one time ali change one day kakuwa wine ule madhe waku bleed kumgusa kama fine someone on the mountain ali preach bila mic tradition ya ali feed 5k bila wase najua mtu for real na wa guy pedi wangu ni true anafika gone time I know a guy na kushow na wa guy najua mtu for real na wa guy I know a guy na kushow na wa guy pedi wangu ni true anafika gone time I know a guy na kushow na wa guy najua mtu for real na wa guy Nikikuwa high in the spirit of my father Si feel tu na possess in abundance Si vunji tu ninangoa delana za mababu wa baba Dicheza kufuata Na kukosa pa kosagi the cheaper Wani kimongelea nitakuwa na mpea free ad Juni yenda luapea izo mashida Forms za addiction na tamaa za dunia Vako za kukua brainwashed by the media Ukiwa na stress saka dempo mebugia Amo seti ndo makara wakikukujia Hapo ndo tajua serikali pia utumiwa na devo Pedi wa dunia anafadhili ma rainbow Stajabu kabisa mbona tomoki kwa get Pedi wamehakikisha wanabaki on the ground floor Can't sell my soul for the fame and the cash bro Yeah, mimi na prepare Pedi wangu ameniweka juu naelea Kukiwa na ngori ya ukamu nitetea I know a better guy na kuambia botuke Najua mtu for real anawa guy Pedi wangu ni mtru anafika gone time I know a guy na kushow na wa guy najua mtu for real na wa guy I know a guy na kushow na wa guy pedi wangu ni mtu anafika gone time I know a guy na kushow na wa guy najua mtu for real na wa guy
I'll be sure to see you tomorrow.